Tunakavunga
wacha walale
wakaokota
tukombo kama gizani
haso ni low key
rada kawochi
wamezuba
situko kazi hine robi bunda ndo katiba inafatwa kama uja kasunda wezi sikika buda ngata hine wale wote ni kisota mliskata niko mafutani kakitungu juu ya frying pan sosi ya mami starry nina verses kama chapter fanya for the numbers mini fanya for the culture mwibo na jidunga utadhani ya kiupancha riba mtani mindo pinji wa majanta monge kona bus kaka miti zikotifi na nungichi kima jani kako ndani unanikanja na shingi kira askiri ya miti chini ya maji wensha BQ una hits na unashindo kini tacha cheki kuwa moka bila sponyo gene factor cheki yo glow pala insta for in after cheki cheki uji motivates na mangoko backstage wana suka bonza entry kuni tafta
buda cheki dream buda cheki vision ima cheki stream mingo on a mission pull up in a scene get the money repetition siko hapa for the moment kuchichisha for a season cheki buda nina scheme strategy precision cheki kwenye screen cheki execution na sita fadhali haki yangu no permission na sibishi yo kikwana nina vunja kwa lazima keep sleeping on me
zoomi 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 zoom wakishuma zoomi 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 zoom
tunakafunga
wacha walale
wakaokota
tukombo kama gizani
haso ni low key
rada kawochi
wamezuba
situko kazi watu watabonga ukisoto kio moka toka kula mboga ntaka pasta na kilobster masha nimepitia lazima mboka kutogoka poka ya kizazi lazima joka zitatoka mechoranga chaos tangu crayons pale nasari kosa mwelekeo maeneo mima chechari gangari kumaki ni malana pia wapasari madasini walai na watija kama sajari
buda cheki dream buda cheki vision nima cheki stream mingo on a mission pull up in a scene get the money repetition siko hapa for the moment kuchichisha for a season cheki buda nina scheme strategy precision cheki kwenye screen cheki execution na sita fadhali haki yangu no permission na sibishi wakikwana nina vunja kwa lazima keep sleeping on me
zoomi 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 zoomi